enteekateeka z'okukola enguudo mu kibuga ekikulu Kampala zoolekedde okujjamu omukoosi oluvannyuma lwa minisitule y'ebyensimbi okusala ku ssente ez'okuweebwa ekitongole ekya Kampala Capital Authority mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja anti bulijjo omuyonjo omutono gukyamya enkoko ekyensuti. Minisito Muveza avunanyizwa ku nsonga za Kampala n'emirirano, Joseph Christopher Kabuye Kyofa Togabye ategezeza radio y'embuga Kyabasa Mujugumiza Gwanga ti gavumenti yasaze obuwumbi 14 ku mbalirira y'ekitongole ekya KCSM mwaka gw'ebyensimbi ogujja okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa minisitule y'ebyensimbi. Minister Joseph Christopher Kabuye Kyofa Togabye agambye nti kino kigenda kukosa enteekateeka eza KCCA ez'okukola ezimu ku nguudo eziweza kilomita 6 ezaali zaayisibwa okukolebwa wamu n'enteekateeka ez'okuyoola kasasiro mu Kampala.
Bajeti eyo tulina obuwumbi 14 bwe tulaba ati kati ate babadde babutukyeko mu kye bayita second budget constitutional paper. Kakati ekyo kigenda tukosa ku nguudo kuba twali tuzitegekedde nga tulina enguudo ze twagala okuddaabiriza ezisukka kilomita 6 awamu n'okukola empya ate n'amataala. Kati singa mwenna munanjulira nti wadde tuli mukukola mukaweesi wakola enguudo naye ekizibu amataala tekuli awamu n'ebikozesebwa ebirala. Kati bajeti bwonkwatamu bwoti oba onkosa nnyo. Manyi mu Kampala kyo okuzijjako akawumbi kamu kayonoona emirimu egiwera ate 10. Kali olutalo lwe tukola ki lwe tulimu ekyokubiri n'ekintu kyakasasiro mwenna mukimanyi naye bannayuganda mwerabira mangu ne mulaba ebintu bikakkanye nga mulowooza birungi naye tukyalina obuzibu bwa kasasiro. Kati kasasiro oyo twetaaga obuwumbi obutono ennyo 29 okubaako wetutandikira naye nga bajeti y'okulongoosa kasasiro emyala awamu n'enguudo ezimu eri mu buwumbi 7-8 bwe mba sifunye 29 omwaka guno wabeerawo ebitawaanya ne kasasiro temukola temunenya nga mumanya bajeti yakola ki yeyabireeta.
Minister Joseph Christopher Kabuye Kyofa Togabye wabula agumizza bannakibuga tibali mu kaweefube ow'okuddamu okwogera ne minisitule y'ebyensimbi balabe engeri ssente ezasaliddwa mu mbalirira ya KCCA omwaka gw'ebyensimbi ogujja gye zinazzibwako okwewala akasambattuko akayinza okuva mu KCCA okulemererwa okuyoola kasasiro mu bitundu bya Kampala ebitali bimu embeera ereme kufuuka yagujabagidde mbalabe mujjute.
Mujjukire kati tetulina bimotoka amagombolola abemi mirukanina mingi nga 10 ebimotoka ebyaliwo byonna byakulaakula dda gavumenti yatugulira yaawe ebimotoka 12 kati tebimala nitagira ddala ebimotoka 10 naye ne bwe nfuna kaatisiata nawe nali mbitegese awatisi tutambula tukola ki tugenda mu maaso sigamba nti sente tubadde tetufuna naye nga bwe mumukimanyi nti wano nnyanja kutuiwa kuchi isano kumazi okubo bwetaavu mu Kampala buchi bungi kale olwaliro mutusabire tukyate siganya ne bannaffe obukosi twagawandiikidde nina nsuubi ekikumwana ekyo kyo tugenda kisikayo twakwataganize n'omukulu ne tumugamba kirayika pulezidenti naye si musanyufu mu ekyo agamba sente zaabwe muzibawe kale ziri nyingi zina bayitiizo ziteka mwaka ogujja naye nga kano kembadde nako bakantu wadde